aus Feuer gegeben.
Hivi unajua kwamba we ndo my baby mama, you are my sweet sweet love. Ila kuna muda mwingine tunagombana, that is stupid in love. Kuna muda natamani ata tuzikwe wote, tufufuke tuko peponi, ata wakitupiga mawe tuyaokote, ageuke awe madini. Kudikumizana mimi staki kuchoma chomana moyo, basi tumetoka mbali, you are my sweet sweet love. Nipe hizo nyama, chuzi, rosti, maridadi sana. Sweet love, tunavyo gandana, we are magnetic girl. Kuna muda natamani ata tuzikwe wote, tufufuke tuko peponi, ata wakitupiga mawe tuyaokote, ageuke awe madini.
Oh baby, give me all of that. Oh baby,
tujaribu kama tutaivana, tujaribu kama kushinda ujana. Kwanza tambua ya kuwa najua kukea, tena na wajua washua wanaokumendea. Mengine haya ya dunia tuyache yanapita hivyo, pengine tutabarikiwa zamu yetu ikifika hiyo. Kumikumizana mimi staki kuchoma chomana moyo, basi tumetoka mbali, you are my sweet sweet love. Nipe hizo nyama, chuzi, rosti, maridadi sana. Sweet love, tunavyo gandana, we are magnetic girl.
Baby, oh baby, give me all of that.
Tuzikwe wote, tufufuke tuko peponi, ata wakitupiga mawe tuyaokote, ageuke awe madini.